yeah, yeah.
Hey, DJ Melly.
Nagulela munsoni no wacha. Nobody, nobody. Ontandiza kuncho samavuto. Nobody kwenzebe. Somunile kengodwele bo. Angono chave. Unizi kengodwele bo. Angono chave. Nagulila munsoni no wakya. Nobody, nobody. Ontandiza kuncho samavuto. Nobody, nobody. Awe, awe,
awe.
Mafuno kondwa.
Awe,
awe,
awe.
Imafuno kondwa. Suzi wakwe na choko. Nakula na mavuto. Mulungwa na nijali. Kalani basi ni micheze malume. Kwena choka ni mizozi chabe. Kalani basi ni micheze malume. Mwena pita ni mizozi chabe. Koma boya mbaku nalibe na mbozi. Jete kilo changa. Jete kilo changa chani lenda bando.
Downloaded from iLoveZedMusic.com.